Hey,
your trunk.
We ain't mad about shit.
We have too much money. Money. We have too much money. Money. We have too much money.
I see my brother Freddy Vunja Bay. Mzwama noti madolari kila day. Wapiji modo mkimia aungei. Mzwa kupop champagne every day. Richie mitindo osaf maniga. Mnyama mkali wana mwita wakubimba. Mzwa vituo Jackie Blinga. Anavo shine hakuna wakumpinga. Frank Nosey, the big posse. Kwake kumwaga vibunani kama dozi. Levi sporty, ziki ya bili. Analipia zote hata ziki zidi.
We are too much money. We are too much money. We are too much
money. Watanyonga suti bega pambe. Yani suti bega namba moja bongo. Tumeganana jino kwa jino. Mimi namba mala mama tunakapa chino. Atu andiki matangali wina umu. Diko na mwanangu estukis.
Estukis.
We are too much money. We are too much money. We are too much
money. You already know the ride.